በበረቶ ለገልጹም ሰነጋ ቪኦኤ ኦሮሞ ጀጋ ሶጅርታን ያዳ ቪኦኤ ፋኖሮሞ ወጣታ ግጅማ ተገልገል ሰዓት ለማውደቀ ከአክሳቲ ሰዲት መትርባንዲ ዲዳም ለማ ዲዳም ሸን ሶዶ ሚቶኮፍ ቪኦኤ 24 ናይል ሰዓት ራጃቃ ሶጅርታን ላይዩ ያልቀምን ሀገይቲ ቁዳን በረሁም ለማፍ ዲዳማ ከሰጅር ጉያን ወጣታ ቪኦኤ ፋኖሮሞ ጀጋ ሶጅርታን አንሶራ ለኸት ቦለማ ማገርሳ ዶክተር ምልከይሳ ሚዳጋቲ ፊ አዴት አይባ ሀሰን አማ ፊ አዩ ኮሬጅ ዱገለ ሰፋርቲ በዳዲን ኦሮሚያ ኦካነ ሞብል ጥግና ኦሮሚያ ከሰባሰን ጃዋር መሐመድ ኢፍናሚስ ወሊን ሂዳሚ አርድማ ሙርቲቲን ዱፈን አባን ሰይራ ዱቢ ሳኒ አርከቀቡ ቀጀል ማላሉ ትንጅሩ ጀዳኒቲን አከባ ሰይራ ሀራጅ ጂራኒፍ ጋፈተን ልጆት ጎዲን ወላይታ ከሰይድ ዱዳኒረን ወለጋ ከሰቲና መድረት ቫይረስ ኮሮና አርጉቲረን ፕሬዚዳንት ትራምፕ አከናሚ አሜሪካ ቫይረስ ኮሮና ቲፍ ጀዴቲን ሁጂዳ በትሮባኒት ዶላር ዲባፉሪ አርጋታጃጅ ፓርቲን ዴሞክራታሞ ዱራኑ ዲብጃ አርጋቻ ቱራኒ ዲባ ፍራንኩን ሆማ ናማምባው ጀዳኒ ሞርማን ቫይረስን ኮሮና አሜሪካ ከሰትና ማ ሚሊዮን ሸኒ ጫል ረተርገኒ አፍሪካ ከሰና ማ ሚሊዮን ተኮታው ኦፍ ዴሙጅር ወናደ ሰኒት ቲም ከሰት አክቶኩቱቱን ኦዱ ተሳና ቱጁበነት
አተሞልተን አገፈቶተ ኬኛ ኦዱን ገልገለ ከናፍ ቀምንኩኖ ፓርቲን በዳድና ኦሮሚያ ኦቡለማ መገርሳ ደበለቴ ነሞተ ሰዲ ኮሬ ግድ ጎለ ይሳራ የሮፍ ጉጉሩን አጋሜጅራ ኡላንቱማ ሴራ አደዱማ ተኮመሌ ኦጂረ ኦልጁኒስ ሙርቲ ጉዳታኡ ኢትጋ ፈተማን ሀሪሮ ኡመታ ከፓርቲቻ ኤክሲሳኒሩ ገባሰ መለስካቸው አማሃ ጃለኔ ዱብስ
ፓርቲን በዳድና ጉሚ ገማገመ ሆጂ ወጋ ለማጡ ሙራረት ሆገኖ ተሰደርካ ኡላና ሰዲ ሚሴንሱማ ኮሬ ግድ ጎለ ይሳራ የሮፍ ኡጉሩን ሳቤ ካሜራ ወጋለ ማዱረ አደዋዊ ከሰት ጂጂራማ ተርካም ፈቺሱን በከሞ ከታን ኦቦለማ መገርሳ ደበለቴ አደ ጠይባ ሐሰኒፍ ዶክተር ሚልከሳሚ ደጋረት ጉሚንኩን ገማገማ ገገሱን ሙርቲ ከነረት ደበርሴ ጥንት አለጉያለ ማፊ ሆገነ ሰደርካ ኡላና ፓርቲ በዳድና ገገሰ መካናካን ኢላሌን ባጅረ ፓርቲ ቻት ትጋፈተማ ቁንንምቲ ኡመታ ከታን ኦቦታየ ደንዳ ኤፍሰ ቪኦኤፍ ከነኒን
በለውጥ ሂደት የመጡ ምርታዎችን ገምግመናል። ለውጡ ደግሞ እንደ ተግዳሮት የሆኑ ለውጡን ወደኋላ
ደምሰ ጅጅረማ ከሰት ሚልካይና አርገም ገመብራኒ ሞ ጅጅረማ አርገመ ከንዱበቲ ሀርኪሰኒ ፊጥሞቲ ብያረት በላጌሲሰን ገማገምኔራ ባላ ከነ በከለማቲ ካንቆን ዮታው ጀዳን ኦቦታየን ተኮፋን ካን አላ ሰደርካቢ የትስተይ ካምቡልሲ ሰናኖ ቲነጋን አከነርገም ተኩማ ለሚ ወኒ አከንጃባን ለለቡ ፊ ሆጂን ካምሙለተን ረኮ ሄዱ ቱሬ ጀዳን ረኮ ሰን አደድሩማን ሆገና ከቱራን ጋምቶኮን ቲፒኤልኤፍ ዮካን አደብልሱማ ኡመተ ትግራይ ገመካኒ ኦነክሸኔ ከጀደመን ተኡ ከዱበተን ኦቦታየን ደምሰ ዴሞክራሲ ፊ በዳድና ጀልቀምኔ ረኮ ጉዳ ቱረን ጀደኒሩ ረኮ ኬሶ ኬኛ ጀቹዳን ከንጉሚንኩን ገማገመ ኦቦታየን ካሰኒ ገምተኮን ኢላልቻኒስቴ ሆጂን ፓርቲ በዳድና ጫላ ሁምኖቲ ፋላ ፓርቲቻ ወሊን ሀሪሮ ፊ ኤርማና ካንቀበን ገንዳ ቀበ ሀንገ ጫሳ ሰደርካ ኦሊ ካን ፓርቲቻት ገማገሙን ሀናፊ መላመልቱማን ሰደርካ ዳዳቲ አከባበለቱ ከጎደን አከሱመስ ኢትጋፈተሞ ሆጂ ኢትከነመ ሴራን ካኒኖ ጀነ ተጃጅላ ዋሳፍ ከነሙ ቢፈቅን ዶሚና ቀቡን አከንታኔ ጎቹን ኢየኖን ሀዋሳ የሮ ገረ የሮቲ ሄዱማታፊ ሀማታ ከደሙ ከጎደን ጋውም ሰዮካን ፈዲ አከሱመስ ገረኩታኖ ከነኒን ቀምነ አከጅራን ኢብሰን ሙርቲ ሌንደር ባንክ ቢሮኒሲ አከጅሩ ከነብሰን ኦቦታየን ኦላንቱማ ሴራ ኤክሲሱፍ ነሞታ አደቱን ባሲን ሴራን አለሰተይ መረረት ካን ራወተሙ ጅሩተው ኢብሰን ጀቹዳን መለስካቹ አማ ፍንፍኔ ራጋባሴር
ኦላይታን ናኖን ኦፊጃሩፍ ጋፊ ኤሲተታን ሱዳን ሞቱማን አንጎተ ጉድና ሰና ማረቶ አናጀለ ኦልቼጅራ አንጋዋገሜ ስናኖ መጥቶት ክባ ሰባህማናኖ ፈከይመልት ሆገን ወላይታ ኦክሳዳን ቲፒኤልኤፍ አደብልሱማ ኦሮሞ ወሊን መሪገገ ሱጀቹ አንህመቴ ኮዲናንሱ ኔሮ አማምሎቴት ሰብያን ኤገማጅረጀቹን ዮናታን ዘብዲዮስ ገባሴራ ሞቱማናኖ ሶማሌ ቶርባንደር በከሰ ሰባባ በላሎላን ኡመተኩማ አፍርተሚ ሰገል ከነናኖ አፋርኬ ሳቡቃኒፍ ደገር ሰቦቹ በክስሴራ ናኖ ለከብሮ ዱርሱዳን ናኖ አፋሪፍ ደግር ሰከን ጎደ ሞቱማ ናኖ ሶማሌ ተው ኢታንቱን ትጋፈተምቱን ዋጅረ ኮሙኒኬሽን ናኖ ሰና Ad Hibo Ahmed Dubataniru, Degirsikun, Hariro Ummataf, Ummatach M Sajanikan Amananta Ule Dubatan. Nano Farif Somale Hangero Iotulitibu in Sanano Danga Rat Umamun, Redded Devi Makansani took Amakan Treyoto, Kunsugocha Farina Genyati and Ad Hibon, Balando Lakun Akabusadra. Nanu Laman, Gufulegi Dusani book Sanigara Tokuma Folta in Satufu, Adem Sijel Kabamejra Chule, Ad Hibo Ahmed Ibsanijran. Ojeton Negargar Safar and Saija of Kanin Ab ACTED Jet Amuke Saujetan, Chofera Sani Dabalate, Kales and Amotak Await Atani, Motorcycle and Niger Kibagamat Yakis Soso Ajrani, Ajefamu Ango Nibexaniru. Ojeton Nijan, Garegar Garza Sadaka Dunyaf, Kanojetantau, Minister Itisa Niger. Isaofu Katambe Reuters if Ipsaniru, Angoni Dran, Namunukun Turisto Tajer and Itran. Kanen Niger Kesa Tajefaman Sadet Kesa Rahedun Objetuta Aba ACT Diger Amutau, Abukaton Aba Buafinu Jenne, Joseph Raham Ipsaniru. Halela Sanaf Batal, Itigafatama Kamfur Atinjuru. President in France, Emmanuel Macron, Halela Lubugala Fatekanu Jetuta Gargarsana Mumara Trawatame, Ipsakale Sakinan in Balale Fataniru. Macron, Gitasani kan Niger, Mamadu isaf walin kalesa maria churan, garele shor ke suta nanno sahil ke samat ifatanit duluf chichano jechu kanit fufanta udubatan. President Chimati won meet an ragaif gaddat agame if suran, de gersan lekankuran tau if saniru. Karage fatajatan radio sagale America sagantafan oromoti. United States ke sala kobsanamota virus e corona an kabamani millionation gute in Najuru kanati, then the machisa dinagde kam virus e coronaf. Serri bae manamare bakka bootaf eate, denkamun, President Donald Trump ajaja sadarka ulana kamalatte santasise gabasa esha sari sorat eesa.
President Trump, nam America the virus corona tif jere ujida beefi. Malijirene nanno le America le jajjabe sufi. Sambat laman de brankan hajaj baas.
I'm taking action to provide an additional or an extra $400 per week in expanded benefits, $400, okay?
Aktor ban torbanet dollar dibba furi argatan tolchujjir. Haye? Tunini, balchoma. Tatulam mallu ummat khin kurkura chumal. Tunini ballesa China male ballesa ten naimiti. Hori khan khaysan annule nammo harka diddami shani baafatani jenne. Partin demokrat ammo akumar mandura kenna bankani namu jida bih torbanet dollar dibbi jajakhin nuf malani jenani falmu jiran. Yok kam dikkat nami million kurani saddeti khawjin kam nkhone ni thurbani te dollar dibbi jajar gachu malay jadan. Dibbi jan kuni yuak parti demokrati ti oma yu namambaw. Shaq Schumer, Senate America titigafatama parti demokrati.
Unfortunately, the president's executive orders described in one word could be paltry in three words.
Hajaji president Trump baas kuni ni man yu yu nan jitta nafanga babo ni il nam sobu. Wano ma namamban wa mu yotoko nam durubusu. Ufumu mulisone ni tijur hunilene wanto kolle mbatu uje. Seridu ranjiru barara koha kana khanati yonami ujira beti nkramana leba fachuta dabe. Seirad namadogwa manabasu mdanda warina makhres. Mulchinsi Trumpammo, partilamanit, demokrati fi republikanit, akana mujira bukarkaru dandani ratti, waligalu dadabe agasit, turban turbani, akana midibba furarga tajaj nejen. Wari seira agitu kammo president Trump, hajaj khana yu basu danda jidaitin shakijir. Dubbintu nilman murtitu namgesu nolto uje. Seir amerikati horibawu, kongresi amerikati tajaj. Itu gudan malak Amerika Stephen Munichemo Trump harum seratin abuhti serat le tiket efatetin hajaj khambasian.
Agaknya kurang barak malam abdik dam milishon Republiki Demokrato a Congo kesa gandembi yetti gama bahawera rutan namu takut aja galafat cusani waran bi yetti beg sesejra. Walit tebu insi kosota ya kafarana momat akap sisu malah jatjuran tokum mamot muta kekat cisera. Nama media bekama Hong Kong gif lelisa demokrasi kataan Jimmy Lai seira nagenye biyolisa China an kopae kabajut aban jachur an namota torba walin hit aman nijuru. Gazet ansuna kajaret namon hit aman kan umruin soddomi sagali hanga torba tamila maat tijran yotaw enyum masani garu inipsine. Lai erga hit amani saato koboda polisin ibbato kotaan wajra haat o company next digital jaramu weraran. Gazetaan kun weerara kana enna polisoonni kutaa oduu itti qopheessan guutanii galmee oduu gabaastotaa sakattaan marsariitii irratti kallattiin tamsaasee jira. Gazetaan kun akka gabaasetti laayin enna weerara kana arkisaanii boodatti dhame kutaa oduu itti qopheessanitti geeffaman. Laayin nama beekamaa erga seerri kun hojiirra oolee baatee adoolessaa qabee irratti fuulleffatamaa ture. Akka seera sanaatti eenyuyyuu kan Hong Kong keessaa shoroo keessummaa addaan fottoqu humnoota alaa waliin ta'uudhaan aangoo mootummaa irratti yoo fincile yookaan shire itti murtoofnaan hidhaa umurii guutuun adabamaa jedha. Laayin duruu ilaalcha isaanii kaleellistummaa dimokiraasiif jecha seeraan gaafatamuuf jiru. Sababa ittaanaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Maayik Peensiif ministeera dhimma alaa Maayik Poompeeyoo waliin baatee adoolessa keessa Waashingtan keessatti wal arganiif rakkoo siyaasaa Hong Kong mari'ataniif jecha Beijing akkaan irratti fuulleffattee jirti. Ministeriin dhimma alaa Chaayinaa marii sana akka giddu seeniinsa humnootii alaatti fudhatee jira. Aangoonni filannoo Beelaaruus pirezidaantii abbaa irree kan yeroo dheeraa biyyattii filannoo dilbata kaleessaa injifachuu isaanii labsan. Komishinni filannoo waaltaa biyyattii har'a akka jedhetti sagaleen martinuu erga lakkaa'amee booda Alexander Lukaashenko sagalee 180 qabxii 3 kaadhimamtuun garee mormituu ijoon Svetlanaa Tsikhanouskayaa immoo sagalee 190 qabxii 9 argatan jedhee jira. Gama biraatiin gareeleen mirga namaaf falman filannoo dilbataa booda namni tokko yoo ajjeefamu kanneen biroon hedduun sababaa poolisiin mormitoota haleelaniin madaa'uu beeksisan. Deeggartoonni mormitootaa kanneen bayiin filannoo wal dhahe jedhanii amanan har'a hiriira mormii kabiroo miniska keessatti gaggeessuuf karoorsaniiru. Tsikhanouskayaa waajjira guddoo dhaaba isaanii taasaa dhageessisaniin bayii filannoo sanaaf beekannaan kennuu jedhan. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Jawaar Mohaammedii foorris waliin hidhame armaan murtiitiin dhufan. Man murtii kanatti abbaan seeraa dubbiteen ilaaluu jiru karaa qajeelaan nu ilaaluutti hin jiru jedhaniitiin akka abbaan seeraa haaraa jijjiiraniif gaafatan. Tsahaayi Daamtootu nu erge.
Obbo Jawaar Mohaammed dabalatee namoonni 14 galmee isaanii irratti waamaman har'a hagayya 4 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mana murtiitti dhiyaataniiru. Beellama har'aatiinis abbaan alangee qorannoo jalqabaa irratti ragaa dhageessuuf beellamee ture shakkamtoota kanarratti jiran awukaatoo fi gorsaan seeraa namoota kanneenii obbo Tulii Baayisaam.
Har'a beellamni kan beellamamee fi ragaa abbaa alangaa nama 15 qorannaa duraa irratti dhaga'uudhaaf ture. Nama 15 keessa namni 10 dhaddacha ifaatti akka rageessan namni 5 ammoo eenyummaan isaanii otoo hin himamiin gorroo duubatti yookaan haala shakkamtoonni fi awukaatoonni hin beekneenii duuba ta'anii akka isaan rageessaniif beellamamee ture. Guluma kanaan shakkamtoonni obbo Jawaar Mohaammed faa namoonni 14 fi awukaatoonni isaanii namoonni 11 addachatti argamanii turanii haa ta'u malee otoo gara jecha ragaa fuudhutti hin seeniin shakkamtoonni kun iyyannaa qabna jedhanii iyyannaa har'a barreeffame kan fuula torba qabu mana murtiitti dhiyeeffatanii jiru. Iyyannaan sunis kan jedhu abbaan seeraa addacha kana gaggeessaa jiran dhimma kanarratti bilisa ta'anii ilaalaan jiranii gartummaa qabataniiti galmee keenya ilaalaa jiru waan ta'eef galmee keenya irraa ka'anii abbaan seeraa biraatiin akka bakka nuuf buufaman jedhanii gaafatanii jiru.
Gorsaan seeraa fi abukaatoon obbo Jawaariif namoota galmee tokkorra isaan waliin jiranii akka ibsanitti shakkamtoonni kunneen dhimmoonni ijoo isaan iyyannoo isaanii keessatti tarreessan akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Innis maal inni abbaan seeraa kun gaafa duraa obbo Jawaar Mohaammed addachatti gaafa dhiyaatan abbaan seeraa kun bifa baga sin argattee baga naa dhufte haala jedhuun kolfa qoosaa fakkaatu natti kolfaniiru kan jedhudha. Inni biraan ammoo yeroo baay'ee mirga dhaga'amuu shakkamtoota ni daangessu. Sirriitti shakkamtoota kana yaada keenya hin fuudhanii yaada bukaatota keenyaas hin ficcisiisanii hin dhaggeeffatanii gareeruma tokko qofa dhaga'anii ajaja kennu kan jedhudha. Inni biraan ammoo yaadaa fi falmii shakkamtoonni dhiyeessan fi kan qorattoonni dhiyeessan yeroo ilaalaa turanitti dhaddacha addaan kutanii namoota nuti hin beekne wajjin mari'ataniiti deebi'anii ajaja kennu. Ajajni kun ammoo yeroo hunduma kan shakkamtoota miidhuudha kan jedhudha. Inni garbiraan yeroo qorannoo duraa kana abbaan alangaa ayyannaa dhiyeeffatu asirratti mormii baay'ee ka'aa ture. Mormii baay'ee kaasuudhaaf turan shakkamtoonni fi abukaatoonni isaanii isa kanarratti abbaan seeraa shakkamtoonni kun akka yaada isaanii ibsatan hin dhageenye yookaan carraa nuuf hin kennine yaaduma abbaa alangaa qofa dhaga'eeti dhaddacha cufaatiin akka ilaalamu kan jedhudha. Inni kun immoo wal falmuutti nurra ture. Isa kanatti dhuguma barbaachisaadha moo miti ulaagaan seeraan taa'ee guutameera moo hin guutamne kan jedhurratti abbaan seeraa kun nu dhaga'uu qabu ture. Nun dhageenye kanaaf iyyuu galmee keenya ilaaluun qabanii kan jedhudha yaadi isaan dhiyeessanii gabaabumatti.
Gama abbaa alangeetiin adeemsa tures ibsuudhaan obbo Tuliin abbaan seeraas dhaddacha har'aarratti murteessaan dabarsan akkazechuudhaan dubbatanii jiru.
Abbaan olaangaa ragoonni dhiyaachuu qofa ibsee ragaan meeqa akka dhiyaate addan baanee otoo kun addan ba'inii shakkantoonni iyyannaa isaanii dhiyeessanii abbaan olaangaa asirratti yaada kennuun danda'anii maaliif kan iyyannaa irratti dhiyaate abbaama seeraa galmee sana qabatanii jiran waan ta'eef abbaan seeraa kun bilii isaan ilaalan jiran waan ta'eef galmee keenyarraa ka'uudha shakkantoonni kan jedhanii kanaafuu abbaan olaangaa asirratti deebiin kennine abbaama seeraatti ilaalee ajaja kenne jechuudha. Abbaan seeraa dhaddacha kana gaggeessaa jiran dhimma kanarratti galmee kana qabatanii jiran. Iyyannaa kana erga ilaalanii booda iyyannaan asirratti dhiyaate kun narratti dhiyaate kun sirrii miti fudhataman qabu kanaaf iyyuu galmee kana ofuma kootiin ilaalaa jedhanii ajaja erga kennanii booda ajaja isaanii kanammoo abbaan seeraa ilaalee abbaan seeraa biraa jechuudha galmee kanarraa abbaan seeraa kun ka'uu qabamoo ka'uu hin qaban kan jedhu abbaan seeraa murtii hanga kennanitti yeroodhaaf galmee cufanii shakkamtoonni bakkuma amma jiran akka turan. Ajaja kennanii galmeen olmaan irraa kanaan xumurame jechuudha.
Dhaddachaa har'aatiin abbaan alangee shakkamtoota irratti qorannoo duraa irratti ragaa dhageessuudhaaf ture hin milkoofne jechuudhaanis obbo Tulli Baayyisaa Abukaatoo fi gorsaan seeraa obbo Jawaariif namoota galmee tokkorra isaan waliin jiranii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Dhaggeeffattoota keenya raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo hagayya 17 bara 2020 yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 11 bara 2012 irraa jalqabee raadiyoo ahaduu FM 94 qabxii 3 irratti yeroo mana galgala akka sa'a biyyattii sa'aatii 4 irratti kan tamsaasu ta'uus hin beeksifna. Raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Wallagga ba'aa anaalee akka gidda ayyaana fa keessatti vaayirasiin koronaa akka malee dabaluutti waan jiruu fi ammaa fi karaa akkuma keenya yaa'e namni walitti hin daandine tolchuuf dhoowwanitti jira. Akka bulchooti hojii tan to'atan keessa obbo Asmaraa Ijaaraa jedhetti uummati dhibu kan akka dansa ofirraa eeguu qaba. Naakor malkaatti erge.
Sababa vaayirasiin koronaa akka godina Wallaggaa ba'aatti anolee kallattii gidda ayyaanaa irratti argaman keessatti babal'achaa jiruuf geejjibni tajaajila deddeebisa uummataa guyyoota muraasaaf dhorkamee turuu dubbata. Jiraataan aanaa kiiramu maqaan isaa akka caqafamu barbaanne yaada qabus akka kanatti kan dubbatu.
Torbee lama dura hojjetaa baankii tokko keessatti jiramurra. Kaleessa immoo masii muddaa daldalaa tokko keessatti abbaa manaa geessu malee haadha manaa hin geessu. Koronaatee akka seera koronaatti maatiin illee quarantaayinii galuu qabaa yookaan wal faana deemuu qabaa maatii tun daaleenya abbaa manaa irraa geessuun suni nuuf hin galle burjaajiin irratti uumaa jira burjaajii siyaasaa wajjin wal qabatu akkaataa akka kanaatti akka namni uumaa jiru. Daandiin immoo yeroo isaan dhimma koronaa kana kaasanii namoota fuudhanii deemaniif yeroo karaan cufamu sun wal fakkaata ture yeroo isaan walirra ooletu namni sana deemee gara burjaajii koronaa kanatti deemee sochii sana dhiisee jechuudha isa godhu sana waan raawwatu sana. Amma makiinaan gidda keessan goruu geendoo.
Maaliif giddaarraan konkolaataan hin jiru?
Koronaatti jira jedhamee sababiin gara nama 17 wayii fuudhanii deemaniif namni koronaa sana baqatee jira.
Bulchaan bulchiinsa godina Wallaggaa ba'aa fi walitti qabaan koree taaks foorsii ittisa weerara vaayirasii koronaa obbo Asmaraa Ijaaraa akka godina Wallaggaa ba'aatti kallattii gidda ayyaanaa irratti argaman keessatti weerarri vaayirasii koronaa namoota hedduu irratti argamuun wal qabatee guyyoota muraasaaf dhorkaawwan tokko tokko taasifamuu dubbatanii jiru.
Akka biyyaattis ta'ee akka naannoo keenyatti mul'ate asti akka addunyaattis yaadde saadaa ta'ee sochiiwwan adda addaa taasifamaa ture. Uummataafi subiimuu karaa itti uummanni ofirraa ittisuu danda'us barsiisuu ogeeyyiin fayyaa dhoomina qabu kennamaa ture. Kana qofa miti yuunivarsiitii wajjin hin ta'uudhaanis ogeeyyiin ulaan karaa gaddaa miidiyaadhaanis dabalame hubiin kennamaa ture. Sadarkaa hubiin itti kennamaa ture kanaan uummanni of eeguu irratti eeggannoo gochuu irratti ammallee waan baay'eetu hafaa jechuudha. Daguwwan akka adda addaa. Waan jiraatu akka godina keenyatti dhibeen kun torban lamaan darbine haphee adda addaa irratti mul'atee jira. Keessumaa aanaa gidda ayyaanaa haroo limuu fi limuu irraa daakaan namootaa karaa malkaa ta'anii argamu. Gara nama kamatti dhiyaatu akka godinaatti dhibee kanaan saaxilamanii jiru. Aanaalee adda addaa irraa jechuudha. Kanarraa kaanee dhaggannoon laffiin akkatamaa akka hojiitti kan haalii goonee jira. Wantoonni dhorkamuu qaban akka dhorkaman tajaajila guutuu otoo hin taane tajaajiloonni dhibee kana saffisiisuu keessatti ga'ee qaban guyyaa sadiif amma screeningiin yookaan calallii raawwatutti guyyaa sadan tokkoof iddoo tokko tokkotti immoo amma shaniitti hojjettoonni fudhatee jira. Aanaa gidda ayyaanaa haroo limuu fi limuu dabalatee jechuudha. Keessumaa iddoo uummanni baay'inaan irratti walitti qabamu iddoo tokko tokkotti akka inni daanga'u guutummaan guututti otoo hin taane karaa humni namaa xiqqaa ati jila agak sudah tu jadi lebih segudang sudah ni jadi bapa ratama bayi esakan tak tadi sebuah fata kongkolata kita sebenarnya curah na kita ya na bukan kongkolata sungguh yang merata si biasa untuk kopi akan ni cuma mutas sebenarnya jila mai screening ini malu supaya itu ada mohon teh amat dua apa nanti entah tu bapa tu jadi suami kau ni tahu teh jila amat garut ayah jadi kerabu tu teh negara jila
komijratan anak kiramu namun ni rokabemen kofai sani jadi galisa yali virus corona seno matin sani hirondi sani fi awas ni san walin tutuka kaman garun seno jadanifis akasuma sammo iben kun namu taratu malato gar sisu dabu fi malato salpa gar sisu wel kamate namni virus corona tinin kabam ne jadanni namu ni kasan lalse deviro kenna nakas jadan
namni tadi bekan positive te bakaya ala dala ostala referral na kamse acci gacha jira kabodi natti nama positive namota tutuki kabani mana sani akka turan ta jaba amma itan kesa yolam ni positive tau jira mo dola ya la dala amma dala me tu amma sati garu unda ma ti unda bukiste do tur ti sagal chun halama ti ne tu da alli sana fi ne tu kaba lamma pa ummi sana ka biya ti jiru lakko da gara fun dura ti ju kan ta o fi ada me ma walida namni asule tay mana sa ke takkan ni jira tutti ma ma nan kamni motuma nan no sana jiru le akkan no do ta ci famaccio esinga kamina genya nanno tane diru na nisu malta ke ta akaturu amma tamtu din fudame tamtu din ke te positive orna ke dijira ne de dukku male amma nama tukka jirawan te nama hunde ol burre de sa ko dinat o kan dum ke ta te ki ta ci famajira ma patenya nanno magalana kamte ni magalana kamte tanen jiran e wallaka mystic karate te na ka santuran inta sama shakti ma fankaba mu yuwatu amma garu gajillati man mazani ke satta ka santu ataman manichatanni isolate ta sama jirai chu da dukubichin jiru kan jiru adunyani wchu aul namira ka ke jira satta pakka e to kya ke satti nama mi da jiramo injiru inni kon wakya satta tu paya ke rat lupuna marat wanti chaza udyata mu jira satta pakka tu biyun karuman yu dukubichi jira da nir
jiraata magaalaa naqamtee obbo Gammachiis Dasaasaa yeroo ammaa kana weerarri COVID-19 naannoo naqamteetti babal'ataa akka jiru quban qabaa jedhan sababa kan jedhanis haala kanaan ibsanii jiru.
Sababaatti taadee kanan yaadu namoonni dagachuu isaanii jechuudha. Daganna gofammootuun ta'e hanqinoonni akka naannoo kanaatti mul'atan akka gara jalqabaa namoonni barsiisaan jiranii ogeessi fayyaa barsiisaan jiru ilaalchi xinnoo gadi bu'eera natti fakkaate jechaadha. Harka dhiqachuu namni irraanfateera jechuudha. Dhiiseyyuu akkamitti akka dhiqatamu gara jalqabaa jiru yoo ta'e waan ni beeka. Amma namni waama isaa yaadata. Facemaskii jedhamu kanas immoo poolisii sodaa yookaan nama sodaadhuma namni godhata kiisii keessaa fuudheetu godhata isa ji'a tokko isa torban lama ijattiillee kan namatti hin tolle jechuudha. Sun immoo tokkoffaa dhibeessan effektiivilii ofirraa akka isaan ittisan hin gargaaru. Lammata immoo isuma hawaasa keessa ittiin fayyadamaa turan kana kiisii kaawwatu kiisii keessa egaa bilbilli jira waan adda addaa jira daa'imni isaanii kiisii qaqqabuu dandeenye isaan illee akkaata adda addaatiin kiisii isaanii kan fayyadamu waanta ta'eef inni yoo deebi'ee rakkoo hamaa ta'aa jira jechuudha. Kanaaf iyyuu akkuma yeroo jalqabaa sana barsiifamni tajaajila tolaatiin gaggeeffamaa akkuma ture qaamni mootummaa adda addaa hojjetoonni fayyaa magaalaa keessa deemanii hubannaa uummataa uumaa akkuma turan sun yoo hin deebuute rakkoo hamaa keessa akka galuu dandeenyu jechaadha.
Dr. Dirribaa Gammachuu qindeessaa yaalii weerara vaayirasii koronaa hospitaala Riferaal Yuunivarsiitii Wallaggaati. Haala tamsa'ina vaayirasii koronaa ilaalchisee yeroo ammaa kan hospitaala isaaniitti namoota yaalamaa jiraniif dandamatan ilaalchisee akkas jedhanii jiru.
kanneen keessa baay'inaan aanota kilaasterii gidaa irraaka daayyaana baroo limmuu galiila garban dargaggeessa keessota baay'ee kan turani walumaa galatti namoota amma irra jiran kana keessa namoota kilaasterii sanarraa kan dhufanidha. Amma guyyoota sadan kana asitti immoo keenyiin bahinni baay'ataa jiru magaalaa makamtu keessatti namni nama 75 biraatti amma ammaatti dandamatanii namoota 57 kan dandamatan kanneen keessaa namni 11 magaalaa madaltuudha. Warri hafan kilaasterii gidaa irraadhamoo ture namoota 55 keessa namoonni 40 dandamatanii deemaniiru guyyaa kanisaa kanneen hafanii naannoo.
akka doktar dirwa gammachu jedhanitti dhibee kana ittisuudhaaf hawaasni eeggannoo duraan taasisaa ture cimsee itti fufuu qaba jedhanii yaadachiisanii jiru. Erga COVID-19 Itoophiyaa keessatti argamu himame ji'oota shanan darban keessatti namootni 23 ol ta'an weerara vaayirasii koronaatiin qabamuu fi namootni 400 caalan immoo lubbuu isaanii dhabu ragaan ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Dhaggeeffattoota keenya raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo hagayya 17 bara 2020 yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 11 bara 2012 irraa jalqabee raadiyoo Ahaduu FM 94 qabxii 3 irratti yeroo mara galgala akka sa'a biyyattii sa'aatii 4 irratti kan tamsaasu ta'uus hin beeksifna. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Biyya afaan Oromoo naayi sa'aatiif metirmaandii irraa jaqasuu jirtan. Afrikaatti namni vaayirasii koronaa irratti argan 1,000,000 ta'uu jira. Harki 50 ol Afrikaa kibbaa keessa. Dhaabii fayyaa addunyaa WHO'n ogeeyyoota fayyaa isaa Afrikaa kibbaatti erguuf kurfoo jira. Biyyi sunitti vaayirasiin marroo lammeessootiif deebi'uu danda'a jedhaniitiin sodaa guddaa jira. Biyyoota Afrikaa tadhibiin immoo maluu fi dhaawachuu jiran. Anitaa Paawulitti Afrikaa kibbaa Johaanisberg nu erge jalannee nutti.
Afrikaa keessatti namni vaayirasii koronaan qabame inni duraa ega galmeeffame baatii shan booda weerarri vaayirasichaa addunyaa irratti geessisaa jiru. Dhibba keessaa harki shan qofaatu ardii Afrikaa keessa jira. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa keessatti daayirektara Afrikaa akka ta'an Dr. Matshidiseze Moeti akka jedhanitti Afrikaa keessa lafa weerarri vaayirasii koronaatti hammaate kan akka Afrikaa kibbaaf kabiroo aangawoota yaaddessee jira.
The realization is dawning strongly that we will have to live with this virus for some time. There are now almost 1,000,000 reported cases.
Yeroo hanga tokkoof vaayirasii kana waliin jiraachuuf akka jirru hubannaan jiru jabeessee agarsiisa. Afrikaa keessatti namoota dhukkuba COVID-19 qabaman 1,000,000 akka jiran gabaafameera. 21 caalaan lubbuu ofii sababa vaayirasii kanaan dhabaniiru. Afrikaa keessatti dhukkubi COVID-19 caalaatti kan miidhe Afrikaa kibbaati. Addunyaa irratti immoo sadarkaa 5ffaarra jirti jedhan. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa WHO'n ministeerii eegumsa fayyaa Afrikaa kibbaa waliin michooma uumuudhaan hayyoota 40 caalaa kutaa sanarraa deeggarsa sadarkaa guutuu biyyaa fi ka sadarkaa kutaa akka kennaniif bobbaasee jira. Garuu jedhan rakkoo dhaqqabee inni dhugaa isa barame caaluu malaa yaaddoo jedhu jira. Sababiinsaas meeshaalee qorannoo ittiin gaggeessan dhabamuu fi rakkoolee kabiroonis ni jira jedhu.
I'm often asked whether they reflect the true picture of the epidemic or not. One of the constant and concerning challenges in many African countries is a shortage.
Weerarri kun waan dhugumaan geessisutu gabaafame moo mitii jedhee yeroo hundaan gaafadha. Biyyoota Afrikaa hedduu keessatti rakkoo dhaabbataa fi yaaddessaan jiru. Namoota vaayirasii koronaan qabamanis ta'ee kan hin qabamne adda baasanii baruuf qorannaa gaggeessuuf hanqinni meeshaalee qorannoo ni jira. Gama kaaniin immoo Afrikaa keessatti biyyoonni qorannaa gaggeessan dabalaa faca'ina vaayirasichaa hanqisaa jiran kan akka Mooriishas, Ruwaandaa, Keepverdeef, Botswaanaa jiru. Kanaaf gargaarsa tokkummaa mootummootaan biyyoonni meeshaa qorannoo fi kanneen biroo akka guuttatan gochaa jirraa jedhan. Ministeerri eegumsa fayyaa Afrikaa kibbaa Dr. Ziweli Makhize akka jedhanitti sochiin biyyattii keessaa 79 cufamuun faca'inni vaayirasicha koronaa suuta akka jedhu godheera. Garuu of eeggannoo kana biyyattiin hin jajjabeessitu taanaan weerarri vaayirasii koronaa marsaan lammataa dhufuun waan hin oollee sodaa jedhu qabu.
It is possible that instead of these lines going down, when we start opening up the movement of
sochii kutaalee biyyattii keessaa fi dinagdee biyyattii banaa gochuun uummanni olii gadi socho'uun salphaa akka ta'uuf gochuudhaan lakkoofsi dhukkubsattootaa fi warra du'ee deebi'ee isa duraa caalaa hammeessuu malaa jedhan. Ruwaandaaf ministirii eegumsa fayyaa akka ta'an Dr. Daani'eel Gaameejii akka jedhanitti aangawoonni karoora guutuu biyyaaf baasaniin wal'aansi kennamaa ture haga ammaatti dolaara 73,000,000 baasisee jira. Biyya xiqqoo taate Ruwaandaa keessatti haga ammaatti nama 2,104 vaayirasii koronaan qabamee jira. biyyatti xiqqoo taatus aanga'oonni atattamaan vaayirasicha mana keessaaf sadarkaa konyaarraa akkamitti to'atamuu akka danda'u hubatan jedhanii.
We came to realize that at the beginning our response was driven by the central government. I mean at the central
Yero jalqaba deemin kennama ture sadarkaa waajira eegumsa fayyaa waaltaarraa akka ta'e hubanne tarkaanfiin sadarkaa waaltaarraa fudhatamu ga'aa akkan taanes barre akka naannootti dhukkuba COVID-19 kana hordofuu jalqabnee jedhan. Addunyaa irratti namoota vaayirasii koroonaan qabaman keessaa irra jires United States keessatti kan argaman ta'uun gabaafameera.
Tarra sanum taboriitiin walti dachaan nagaa jenne nagee ansoro alaqee nagaan bulla amma marroon ta sagantaa afaan Amaaraati.